Amawubo 122 verse 1. Ngajabula lapho bethi kimi, masiye endlini kaJehova. Verse 2. Inyawo zethu sezimi emasangweni akho Jerusalema. Verse 3. Jerusalema wena owakhiwe njengomuzo ohlanganisiweyo ngokuqinileyo. Verse 4. Lapho imindeni ikhuphukela khona imindeni kaJehova ngokomthetho kaIsrayeli ukuba idumise igama likaJehova. Verse 5. Ngokuba kumisiwe khona isihlalo zokwahlulela, isihlalo zobukhosi zendlu kaDavide. Verse 6. Khulekelani ukuthula kwaseJerusalema abakuthanda abakuphumelela kahle. Verse 7. Makube khona ukuthula phakathi kwezingange zakho nenhlanhla ezindlini zakho zobukhosi. Verse 8. Ngenxa yabafowethu nabangane bethu ngizakuthi manje makube khona ukuthula kuwe. Verse 9. Ngenxa yendlu kaJehova uNkulunkulu wethu ngiyakukufunela okuhle.